Radio Ijwi ry'Amerika. Mukomeje kumva radio ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Mwiriwe neza. Noheli nziza mwese nshuti bavandimwe n'imiryango yanyu. Mu mwanya w'ikiganiro muri isanga uyu munsi turabaha umwanya mwifurize inshuti zanyu umunsi mwiza wa Noheli. Abatangiye rero Noheli kare tubifurize kwikomeza neza kuri mwe rero mu gitangira kumva radio Ijwi ry'Amerika. Mwese mwese tubaha ikaze kuri radio yanyu. Turabashimiye kandi kwa mwahisemo kumva iyi radio. Muduhamagare rero kuri nomero zacu tubaha umwanya muri programu ya Noheli. Muhamagare mutwoherereze ubutumwa kuri WhatsApp nomero yacu ni 202-441-931. Mubanza ariko akamenyetso ko guteranya. Noheli nziza ndayibifurize mu izina ry'abagenzi banjye bari hano kuri radio Ijwi ry'Amerika. Mwese mwese Noheli nziza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Noheli nziza mwese. Tugenda no ku murongo wa telefone twakire abakunzi b'Ijwi ry'Amerika tubahe umwanya duhere kuri Desire. Desire uranyumva? Desire ndumva atarimo kunyumva neza ariko ku buhanga bw'icyuma bambwiye ko na Janvier ahari. Janvier wowe uranyumva? Ye urahagana he Zambie? Ko telefone yawe ira ahantu hatameze neza. Rebo turakumvira imicikagurika. Biravuga nabi ariko gerageza twumve. Ngo urahagana hehe?
Nizara y'urengero duwa mu Rwanda.
Ye ndumva bitangiye kuvuga neza. Noheli nziza wowe nabawe. Urayifuriza abandi?
Turiza abanyarwanda bose. Muri rusange umuryango wanjye wose.
Ye. Mwese mugire
neza. Bya Amerika.
Yehe. Hanyuma mwawizihije gute rero? Umunsi wa Noheli.
Agiye gutenga nyine. Ugutya turi kuruhuka tu.
Murimo kuruhuka kandi ndumva hari n'abantu bakuri iruhande aho ngaho.
Nabasuhuje.
Wabasuhuje abo ngabo muri kumwe? Bababwira uti Noheli nziza kandi niba bashaka nabo akanya kugira ngo basuhuze inshuti zabo nabo babahereza telefone. Niba bifuza gusuhuza inshuti zabo nabo babahereza telefone. Barabishaka? Gambier.
Hello.
Eh ndakubwira nti bahe telefone nabo basuhuze inshuti zabo niba babishaka. Ubwo reka tube twakiriye nundi kugira ngo ubanze ubone abo ngabo. Reka twakire na Joseph.
Hello.
Turakumva ni Joseph?
Yego.
Urakomeye. Urahagana hehe?
Uri mu Rwanda?
Tukwifurije Noheli nziza nabo muri kumwe aho ngaho muri Ngoma.
Namu.
Urifuriza abandi Noheli rero?
Ndifuriza mbere na mbere abakunzi b'ibihugu bya Amerika. Noheli nziza.
Yego, ndizera ko bakumva cyane cyane abo turi kumwe muri uyu mwanya.
Nifuriza n'abana twiganye bose muri secondaire.
Ahagana hehe kugira ngo bimenye?
Ni mu karere ka Ngoma, ikigo cyitwa Bwite Karere Karazi.
Twanababwiye ko ari Joseph ariko ntabwo bazi irindi ubwo ngo bamenye n'ubifurije Noheli nziza.
Banyita turayishimiye.
Joseph turayishimiye wo mu karere ka Ngoma. Hari abandi wifuriza?
Hari umuntu witwa ndikwiga Noheli nziza n'umuhungu witwa Yohana Onetso.
Umuhungu witwa nde?
Yohana Onetso.
Yohana Onetso. Kobeza. Komeza turakumva.
N'abandi harimo n'uwitwa Rebakare Eric. N'uwitwa Burite Zengi. N'abandi bose bandi ndetse n'inshuti zose z'ibihugu bya Amerika. Atuzabapima akanya.
Urakoze cyane. Ko nta mukobwa se cyangwa umudamu numvise ushyizemo, ni ukuvuga ko nta nshuti ugira z'abadamu cyangwa abakobwa?
Barahari nabo nyine benshi barahari.
Nta n'umwe ushyize cyangwa uranga kubatera ishyari? Okay. Uranga kugira ngo uvuge ngo abandi bagire ngo wabibagire?
Ndifuriza undi witwa Uwineza Matrice.
Nuko. Noheli nziza rwose, n'abandi utabashije kuvuga bose Noheli nziza. Reka twakire na Elize, uranyumva? Komera cyane kandi Noheli nziza naba. Urahagana hehe?
Mbisagara cya Bujumbura.
Mwariye Noheli gute?
Ahimba cyo neza kuri twagiye gusenga amatrapayo. Uturimu ya tanu.
Nuko. Mukomeze mumererwe neza. Urifuriza abandi Noheli rero?
Ebera za kubera kuti kukana bari muri ntara ya Rumonge. Ito mine Rumonge nyina ni tako muhunzi.
Yego.
Amele kwa inosa, nipeti sere wanje. Nasi wifa tijeri mari na kisa.
Yego.
Na aline mshika anji na Luisa Patricia. Na mami uwa anje nyene. Luisa Gerari, mpaste yu hau kumote nyene.
Bose nizere ko batumva.
Nira ndakoba wati mu manga abanaje na bofe nyene. Umuti kanye nyene bari kumwe.
Yego,
ngamana kuri je Noheli nziza.
Noheli nziza rwose. Hanyuma hari undi muntu muri kumwe aho ngaho se wifuza gutanga ubutumwa cyangwa intashyo?
Yego, ingana muhetse mwese. Halo?
Mwiriwe neza.
Iriwe.
Noheli nziza, uri nde?
Nitwa Jamalindire Imana, tuva ku Muhozi kwa Mineru Muhonge.
Jamalindire Imana, Noheli wayizihije ute wowe?
Noheli mwema ya kensile kwa mwema kusenga, uti mwema kwa mwema kusenga, uti mwema kwa mwema. Ndi mwema kwa mwema kwa mwema na.
Rwose, ibyiza byose bibagereho. Hanyuma, urifuriza nde Noheli nziza rero?
Nataka kwifuriza Noheli witwa Irakoze Elize turi kumwe. Atungana Jean Claude Kumuhuzi.
Yego.
Na Clema.
Yego.
Na Kirari.
murakoze cyane rwose nanjye ndongeye nyikwifurize hamwe nabawe bose
Sandrina
ko ari cyo ngo bashire gusangira uyu munsi
n'umukunzi wanjye nkunda cyane bwangamukanyosha
nakubazaga niba hari ikintu mwe mwabashire gusangira cyangwa se mwagiye gusenga hamwe
yego papi mu nama cyangwa gafana kwa Ross
mekanuka
amena niyo tuno namushika bipa niyo saba bajerine amena deke wanje amena kwa mdogo wanje yene
Ndi
yagize
ye. Bose reka tubifurize Noheli nziza rero hanyuma ubwo mukomeze mumererwe neza. Reka twongere
twakire.
Namwe. Reka twongere twakire Janvier nabo bari kumwe cyangwa se nuwo bari kumwe yarimo gushaka guha telefone umwe mu bo bari kumwe Janvier muratwumva? Ye ninde noneho turi kumwe
ninjewe navuye hari abantu hari hari urusaku cyane
ni uravuga ko ari Janvier cyangwa wabonye wahaye telefone undi muntu mwari muri kumwe
twari turi kumwe yababwiye nagiye ahantu hari hari akavuga n'abavuyemo bantu
wavuye none hanyuma ubutumwa bwawe ariko bwinshi bwari bwumvikanye da
bwari bwumvikanye
Yee. Ubwo noneho reka niba harabo utari wavuze uba ubifurize Noheli nziza nyuma ubwo dukomeze.
Ndabifurize yanjye graba kandi bashehe baraba bahori kiye
bose. Yee. Bose rero ubwoba. Bose bagire Noheli nziza telefone yawe ntabwo irimo gukomeza kumera neza ariko ndumva bashobora kuba biyumvise Paradijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubu ni gahunda yihariye ya Noheli turagira ngo rero tubahe umwanya mwifurize abakunzi banyu inshuti zanyu aho ziri hose Noheli nziza tubibutse umurongo muduhamagaraho telefone yacu ya WhatsApp no kubanza akamenyetso ko guteranya hanyuma 2024-1931 mwese mukomeze kugira Noheli nziza Noheli nziza nshuti bavandimwe, kusubira ku murongo wa telefone twongere twakire inshuti zacu bakunze ijwi rya Amerika, bongere bifurize Noheli nziza abavandimwe n'inshuti. Emmanuel uranyumva? Yewe neza urakomeye, urahagana hehe? Ntabwo tukumva ngera ijwi. Yego. Mwiriwe neza ngaho ikirehe? Ye Imana ishimwe, ariko ijwi ryawe riracyari kure rero Emmanuel. Nibyo nshaka kukwemerera, ahubwo ikibazo nuko tutarimo kukumva neza bihagije ku buryo nabo bantu baza kukumva. Yee, ngaho ifuriza Noheli nziza rero.
Ifuriza umwaka apfuka muhire na Noheli nziza pe, ibe Perezida wa Repubulika. N'abantu bo mu karere ka Kirehe bose. Ibyo by'ibyo bya Amerika bose, abari ku gihugu rwose bagira amahoro n'ingabo z'igihugu zigira amahoro.
Yee. Urakoze cyane. Niba hari n'abandi wifuriza nabo wakomeza gatoya, ndabona tugifite akanya.
Aha, nifuriza abantu bari mu karere ka Nyagatare.
Urumva ko ijwi ryawe rigarutse neza noneho? Ngongera ubasubiriremo noneho abo wari wifurije, kuko hari bashobora kuba batabyumvise neza.
Nabanje kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika.
Yego.
Kujyaho abayobozi b'akarere ka Kirehe n'abatuye akarere ka Kirehe. Ingabo z'igihugu muri rusange. Polisi y'igihugu, uburyo iba idupingira umutekano neza, n'abanyarwanda bose muri rusange bagira Noheli nziza n'umwaka mushya muhire, dukomeze kugira amahoro twese abanyarwanda.
Rwose. Urakoze cyane Emmanuel. Ubwo tukwifurize nawe rwose Noheli nziza, gusoza umwaka neza no kuzagira undi uza kubera umwaka w'amata n'ubuki. Reka dukomeze rero twakirana Etienne. Etienne uranyumva? Etienne turi kumwe?
Ego turi kumwe, gatanu kuri gatanu.
Nuko urahagana hehe?
Neza neza mpagaze Bujumbura.
Ni Bujumbura. Mumeze muti Bujumbura, mwakiriye akana Yezu gute?
I Bujumbura turi kumwe n'abagenzi, twayaze bimeze neza, twavuye gusenga mu gatondo ka kare, dukiranaye n'abavandimwe.
Nuko ni byiza.
Turayaga dusangira umunsi mukuru.
Mukomeze rwose mumererwe neza. Noneho nguhe umwanya ubifurize Noheli nziza rero.
Ego murakoze, ariko harimo umwe nza guha telefone nawe asuhuza abantu babiri.
Nuko rwose ni byiza.
Ego jewe nagira nsuhuze mama wanjye witwa Gwasa Dumitira ashyikire mba Cyangozi, nongere nsuhuze papa wanjye muto yitwa Gwasa Patrice n'uwitwa Tamindemiye Valise na nyogokuru wanjye. Aho karimbo ka mukuru arinda, ndabaza byo mugasubize muvure mama wa mukozi.
Wagakunze cyane.
Yazuje umugenzi wanjye witwa Salomo ari mu gihugu cy'Ubugande, ndazi amasaha ari kuri Voix d'Amérique ariko arabumviriza. Hariho n'uwundi ariko arabumviriza ari muri South Africa yitwa Tishine Marte ariko arabumva neza cyane. Ego reka ndabahe bofere wanjye, ndagatuye bofere wanjye yitwa Bizimana Cedric.
Bizimana
reka ndamubahe nuvuga
rimuhe rwose. Hanyuma ubwo ako karirimbo ndababwira bakagusubiza.
Halo
Cedric, uraho urakomeye?
Ndashimira Imana nshuti yanjye.
Nuko Noheli nziza wowe n'abawe.
Tuyisangire mwaba. Tuyisangire wanjye.
Nuko ye, none urifuriza abandi Noheli nziza rero? Turakumva, komeza. Yego.
Halo.
Turakumva.
Boje nange ndafise gusuhuza cyane cyane nka mwebwe bavukanye mukorera ngaho hantu
ye turagutse ndagutumikira ndabwirana abagenzi banje
ubundi ndasohogeje sohogeje papa wanje halo
yego komeza turakumva
ndasohogeje na bofre wanje akumaye ndasohogeje ana umugore wanje nawe nyene ari mu gihugu cya Zambia ndasohogeje no mugenzi wanje ari muri Amerika halo
turakumva komeza
ndayikwa ni seti ari muri Amerika ndasohoje nabandi bagenzi bagenzi twa patience ari mu gihugu cya Zambia ndasohoje abagenzi banje bari mu gihugu cy'u Burundi mu bashe ko ba general ngaha nabandi nyene bashefu ba komiseri bose dushobora gusanga turi bamwe dukundanye tuvugana neza na basi banje bose ndabasuhuje
twizere ko bakumvise
ndagusaba ikindi kintu kimwe tuvugane ndasuhuje n'abavuka abavukanye banje aho natuye kera nkiri umwana mutoya narakura
nahaga na hehe ngo bimenye
ni mu ntara ya Kayanza komine Butaganzwa
abanyakayanza bose bakomeze
ego ngabizima na Cedric baranzi kandi narinda bikombe kugira narinda ikereje kugira halo
ye turakumva Cedric urakoze cyane
ama indirimbo nosaba nosaba indirimbo ijyanye na unapojaribiwa Kiswahili nasema Kiswahili unapojaribiwa
yewe
najua
umva ubu rero ntago tuzaguha umwanya mu gihe cyo gusaba indirimbo reka dukomeze za Noheli hanyuma asigaye yo reka tuze guha bofrere wawe wari utubwiye ngo tumusubirizemo iyi ndirimbo ya Alain Mukuralinda ya Gloria indirimbo yitwa Gloria yarasabye turimo gukina
abana banje
twongere tuyibumvise
mama wibagiye abana banje na uri kundenganiriza abana banje nabo nyine
ndabasohoje ntabwo ari nge ni wabo bashuhuje
ari kundenganiriza abana banje we mama
ndumva ariko yewe Cedric ndumva wamerewe neza cyane
mabukwe mukibitoke nabandi nabandi mukibitoke banyeshenza
nabo
nyine ndabacyuhuje
sawa sawa rwose murakoze cyane reka iyo ndirimbo ya Alain Gloria ibashimise mwese
okay murakoze cyane
Thank you.
Radio Ijwi rya Amerika niyo mukomeje gukurikira muri uyu mwanya mu kiganiro tubaha umwanya kugira ngo musuhuze inshuti n'abavandimwe mu bifurize Noheli nziza. Kongera dusubire ku murongo wa telefone hari Jean-Claude. Jean-Claude amaze akanya adutegereje. Uranyumva Jean-Claude?
Ndakumva.
Yenda kwifurize Noheli nziza we na Alexandre mwihanganye mugakomeza kudutegereza ariko nagira ngo nibutse ko naka karirimbo nakabatuye nkuko Etienne yaragakunza akavuga ngo twongeye tukamusubirizeho namwe nagira ngo kabanyure nizere ko mwanezerewe.
Kwae akakarimbo na tugomba kukumva kuko nakacu ko mu Rwanda ntabwo twabura kukumva. Aranga dushimishije cyane.
Nuko nuko. Ye urifuriza nde ba Noheli rero Noheli.
Hano rwose wacu rwose mu ntara y'Iburasirazuba urareka no mu Nyagashanda kabisa Noheli yagenze neza. Abana kabisa turakubona ko abantu bameze neza bari mu munezero kabisa tugomba kwizihiza Noheli tukakira umwaka neza utavuye.
Aho wanyuze wabonye abantu bameze neza bakeye.
Abantu bameze neza ni urujya n'uruza agacupa bari kugasoma kabisa ku musuzo. Ntakibazo kigomba kuzamo ni amahoro cyane rwose.
Nizeye ko mwibutsa ariko n'abatabashije kukabona kuko ubwo iruhande rwanyu hari abashobora kuba batakabonye ku gacupa uri muvuga cyangwa se batabonye n'icyo kurya uretse n'agacupa.
Aya nibyo n'ubundi mu muco w'abanyakigo ngo kuva kera barasangira bakanasabana. Ntabwo ikigo ngo gitaranga ubusambo kuko ni iwabo w'ibiryo wa twese. Ikigo ngo kuva kera rwose ni abaje badusanga turabafuza tukaba tugasangira kabisa inagahiye nta kibazo mu ntara y'Iburasirazuba turasangira. N'ubungubu rwose maze mbona mu gasantire k'iwacu hano ugasanga rwose. Abaturage bari kugenda basangira na bagenzi babo badafite uko bifite b'abakene. Nimba nta gatungo yashyize hasi rwose aramubwira ati ngwino ufate uruhande nanjye ndye urundi dusangire umwaka mushya muhire.
Nuko nuko ni byiza gusangira. Ndumva hari n'uwiye hari uherutse kumbwira ko mu kiganiro cyo kuwa gatanu wavugaga ko rwose mumeze neza ko n'abari bajyaga bitwa abatebo ubu none basigaye bitwa Tremo. Abatrebo kubera ko ngo nabo bameze neza barihagize no mu biribwa.
None ikibungo
niko byahoze.
Yo nacyo twashinje Imana ibintu birezi bishimbi birayi to iki byose.
Nuko nuko. None urifuriza abandi Noheli nziza rero.
No mu mama gaye maze kubana arataniye abantu benshi.
Nta kibazo.
Nabona bajya kubagwa bakifuriza babe isabukuru nziza. Ikiganiro rwose naragikurikiye cyane murambibutsa ati mugomba kuganira kamo tukavugana.
Tuzagabaho umwanya rwose tuzakomeza no kubunani.
Tuzakomeza twarabivuganye. Yarabizi nubwo yatubwiye abadusezeho muri iki kiganiro ariko ntabwo yasezeye ko yaracyakora ibindi biganiro da.
Ngo yarahari muzajya mumwumva no mu bindi no muri iki kiganiro murisanga muzajya mumwumva.
Ariko yaratubwiye ko mu isanga agiye kuba ahagazeho gake kaba ari kumeze mu makuru n'ibindi. Uriya rero urareka nifuriza abantu rero Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Kamere kuri perezida nyakubahwa Repubulika Paul Kagame. Mugire ategire Noheli nziza. Mugire papa na mama bari mu kidugu mu murenge wa Gashanda nabo bakunda ijwi rya Amerika cyane iyo bumvishe ko uvuganye namwe birabatangaza.
Ibyo babwira nabo batubaha umwanya tuvugane nta kibazo.
Cyane nawe bahita mumpamagara atari kumwe twaza turi kumwe mu mwanya nategereje ko mumpamagara.
Nibyo. Buriya amahirwe azagusekera umunsi umwe tuvugane turi muri kumwe.
Gusa namubahaye rwose amera nk'ubonekeye.
Cyane cyane muri iyi minsi rwose mwitegure ko tuzakomeza kubaha umwanya uhagije mukisanzura mugasuhuza abanyu.
Gusa namuhaye kamiri mbi rwose baraganira rwose.
Tuzongera tumuha umwanya nta kibazo. N'undi wese wifuza ko tumuha umwanya kuri radio tuzawumuha. ni radio yanyu
rwose abaturage bo mu cyaro rwose bakabavugisha bakumva ko radio ya Amerika kubumva ngo ni muri Amerika batahagera ariko twe tubasha kuba kubagira communication tukabagezaho no gatanu kuri
gatanu oya ni byiza ni radio yanyu ntimukagira ikibazo
Ura rero kamugerekanye rugendo mukuru wanjye rwose nabafundi ikiganiro cyanyu cyane reka mbwire umuyobozi w'akarere kacu kwa Ngoma rero aforodisi nambaye nawe mubwire ati tugere intebe nziza mbwire mani ya rora na madamu we mbwire gucumi na madamu we reka mbwire n'abanyamakuru ba radiyo hano iwacu Ngoma rwose nabo nizere ko bagakurikira gatanu kuri gatanu
ye udusuhuriza bagenzi bacu batubwirira uti noheli nziza
yewana reka mbwire reka mbwire kuri ibyo n'imana bibiye nani mwenye mkuru wa radio zuwa ndake kuhizi yaani nyara ura kira zuwa
mwenda yisi
mwile mkaru angapu urine mwile mkawaizi vandasi mwile uanyiri jia falasine mwile na pesi yaani mbangu kiri mewazi wai Nile shita, nino nore kamsuwiri mrugu neza neza nono suwiri mrugu chungo. Kamugire shangazi wa ingi nyanzira. Kamugire karemera. Kamugire rafiki mo sezalizi huyo mungu wa ni mechina rwa karitunga wa chukana alivi. Kamugire karedina. Kamugire... kamgere nirenga nyabose dua bose bari gukica radio yanyu kamgere owase kamgere ndagashize reka bye kwitonze kamgere mukanzeyi kamgere abantu bose by'umwihariko bagiye mu kazi kanga mu murenge wa Gasanga
ntabwo twabarangiza bose ni benshi abo inshuti zawe n'abavandimwe
ari n'umwana turi kumwe ushaka kwifura rwose n'umwana mutoya nawe agira ngo yifurize bagenzi be noheli nziza
muduhe rwose
nawe na none nawe abageze hirya nziza biri mu Rwanda rwacu
muduhe rwose afite imyaka ingahe
afite imyaka icumi
icumi muduhe nta kibazo rwose birashimishije
halo
uraho neza
oya
nagusuhuje noheli nziza witwa nde witwa nde
Ezra
Ezra
Keza
Keza nuko Keza kufite masoni sedi kufite masoni urashaka kwifuriza noheli nziza abana bagenzi bawe Keza niba ndu yifuriza noheli nziza kutavuga niko si yagize amasoni sinzi ikibazo yagize yego
arakuzaho kandi isoni yagize isoni
nuko mubwira aka isoni akazikavaho simubwira gushira isoni ariko akagerageza gutinyuka
arange ngo nzamuye
ejo cyangwa ejo bu ntacyo azaduhamagare tuzaza mu mwanya
yewe
abwire n'abandi bana bagenzi
yarayinyo ashaka kwifuriza bagenzi be noheli nziza
yoo
none abinze semerega n'ibega regara te ya ni radio ubaye nawe kamukanga kugira ko bari kwivugira
we ajya dutega amatwi ze
Nemu mishi shize nina kukonja yako ya kutu wana mwa kwa su shize tiyo kwa ya panu kwa ya sanu
nuko nuko mubwira gatinyuka nabo bandi badukurikira nabo ukababwira bakajya batwandikira cyangwa se bakaduhamagara bakisanga mbese kuri radio yawe
ndabizi no kwandika ijambo vio radio yacu rwose tubageraho gatanu kuri gatanu
Nuko mukomere rero kandi ubwo mukomeze kugira ibihe byiza. yeye mukomeza kugira Noheli nziza rero
ubwo rero narimubonye mbwira ko yakekereza abantu isabukuru nziza
nta kibazo ubwo hari umwana ubwo azagera hatinyuke
buriya cyarenda ubusaza abamaze kwisumbura havuga neza kandi n'ubwoba nta kindi
mukomere cyane rero ubwo buriya tuzongera mukomeze kugira ibihe byiza
kubona ni buriya tuzaba turi kumwe nta kibazo
rwose turahari
naho mukecuru nawe buriya mukecuru uzamugwa kubunani
nta kibazo mukomere twibutse abatwumva ko ari radio yego twibutse abatwumva ko ari radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu aho ni I Kigali mu Rwanda naho mu Burundi mutumvira kuri FM 99.9 no kuri FM 95 n'ibice bibiri ubu ni umwanya w'ikiganiro kibaho umwanya mugatashya inshuti n'abavandimwe cyari kumwe na radio ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda usubire ku murongo wa telefone turi kumwe noneho na Alexandre mu kanya telefone yari icitse Alexandre uranyumva neza noneho urahagana hehe Kicukiro Kigali birimo gucika ariko ndumva maherezo banza turi bwumvikane neza hanyuma wizihije Noheli gute wowe
ariko mbere na mbere Noheli
nziza nihuse ngira ngo nguhe umwanya kubera ko watinze ku murongo telefoni yawe ikagera igacika umbabarire Noheli nziza rwose nabawe
neza
nuko
abafandi bagiye gusa bimeze neza akazi
nuko
ndagira rero ngo nifuriza abavandimwe banje Noheli aba bo tuvuze hano bakorana ndetse n'aba bavandimwe bari mu ntara y'amajyaruguru ndagira tubashimira banje abavandimwe banje harimo mushimana Noheli nziza n'umwamperereza wacu koya
ni yitwa nde nta byacitse nta mwumvise uwo ari we
Twayine
yego
n'abavandimwe dukorana hano harimo uwitwa Pacifique ubagire Noheli nziza nsaba
nta kibazo rwose abandi uzibuka ikindi gihe nabwo tuzaguha umwanya bwire n'abandi nabo bazaduhamagare bazatwandikire tubahe umwanya basuhuze inshuti zabo urakoze cyane
ariko nakwibagirwa umubyeyi wa Bakisi
ariyumva
akiza mu ngo de mavuze n'abagize Noheli
urakoze cyane Ernesto nawe uranyumva
ndabumva cyane
urahagana he wowe
njyewe mpererewe mu Kampala muri Uganda
Kampala muri Uganda mwiriwe neza se
ndabona nsuriwe na mahoro muri make
Imana ishimwe Noheli mwayizihije gute
Noheli ni ibisanzwe n'ubundi abantu bitabiriye kujya gusenga cyane abavuye babanje ba tuje kuganira n'umujyango wa muri make baganira umunsi mukuru bicara hamwe baganira n'umujyango yabo. Wese muri make abantu hirya no hino bari gufata kamwe muri Kampala na muri Uganda.
Bafate gake ariko bataza kuborerwa ku mugani w'Abarundi.
Amategeko n'amabwiriza zirahari buri wese.
Ndumva mwafashe gake niba nawe wafasheho ibyo aribyo byose uravuga rikumvikana rigasohoka. None urifuriza abandi noheli nziza rero.
Ikintu gihari gikomeye ni nk'abantu bafite imodoka bafite ibiciro biri hejuru cyane.
Abantu birahenze cyane. Uravuze ngo ibiciro biri hejuru cyane.
Ibiciro byiriwe cyane cyane aho imodoka zigenda Kigali zigenda Bujumbura gutya ubona ko amafaranga yiyongereye cyane.
Bashobora kuba ari uko babona ko hari abagenzi benshi bakeneye kujya gusura
abavandimwe.
Twizere ko ibyo biciro bizagabanuka uko iminsi igenda ishira
mu mpera z'umwaka. Abantu benshi makuru yavuyemo n'ibindi biciro bagumya nkuru byawe ndo byari bihari imbere.
Urifuriza nde noheli nziza rero.
Dore nambere mu bwo munyakiriye.
Urakoze cyane, nawe turakwifuriza.
Ndifuriza noheli nziza abantu bari mu karere ka Ngororero, umurenge wa Kagera, akagari ka Nyamata. Harimo ababyeyi banjye, harimo murumuna wanjye na bashyitsi banjye. Ndifuriza noheli nziza abana twiganye muri koleje Amizero Iramba, promosiyo ya 2008. Ndifuriza noheli nziza ku bana twiganye muri Goma muri Congo. Harimo abana b'inshuti yanjye bari gukorera i Kigali, abari gukorera mu Ruhengeri. Ndifuriza noheli nziza ku bana batuye aha ngaho mu Ngororero, mu isantere ya Ngororero ku karere. Ndifuriza noheli nziza ku bana batuye aho ngaho ikagiye mu kagari ka Nyamata, harimo Aroni, harimo Kweni, harimo Musenge Patrick na mama we, hari Yambawari Erariya n'umuryango we. Nibagiwe n'umwana twiganye muri koleje twaganiye bikomeye cyane, twasangiye
akabisi n'agahiye.
Mwasangiye
akabisi n'agahiye?
Akabisi n'agahiye.
Ariko ubwo ntibakira abana?
Ernest,
ntabwo abo ngabo bakira abana, ariko ubwo ntabwo ari abantu bakuru se? Kurimo kubita abana?
Ngenda cyane, ntabwo wenda cyari umusore.
Ariko nturi umwana, ntabwo ni abasore n'inkumi. Ngaho soza hanyuma ubwo dukomeze twakire n'abandi.
Reka ngwe n'abandi turi kumwe nabo bashaka ko muvugana.
Uri kumwe n'abangahe?
Ndi kumwe n'abantu nka babiri twaje gusangira umunsi mukuru n'umukecuru wacu bangaho ikibango. Ikibango muri Muhanga. Reka mbaguhe nawe bifuriza ababo bari mu Rwanda.
Uretse gatoya turakugarukeho. Reka tubanze twakire Emmanuel hanyuma nawe tukugarukeho, kuko Emmanuel nawe amaze akanya ategereza, hanyuma tuhe umwanya abo ngabo nabo. Sibyo? Twihanganire gatoya. Emmanuel uranyumva?
Ndakumva.
Noheli nziza Emmanuel we.
Yatwese.
Urahagana hehe?
Yewe ndi Bujumbura.
Noheli nziza, hanyuma ubwo tuguhe umwanya uyifurize n'abandi, ariko ugerageze kuvuga bakeya kugira ngo tubone umwanya wo guha abandi, kuko barimo baraduhamagara ari benshi.
Yego, bwa mbere ndahera ku muryango wanjye uri ruguru Ingozi, kuri mama bo tuvukana, mushiki wanjye Janine, nataza mutoya wanjye Bosco, musuni twicaranye ngaha, abanyeshuri twigana n'inshuti rwose nyine zanjye, ni benshi ni benshi.
ni benshi ntabwo ntago umuntu yabarangiza ariko twizere ko biyumvise ni Emmanuel Bigirimana
yego yego
urabasuhuje bose ubifurije noheli nziza
ubwo twizere ko bajyohebwe kabisa
rwose rwose yego urakoze cyane reka dusubire duha umwanya Ernest duha umwanya Ernest nabo bari kumwe ba bandi bahe telefone noneho tubakire
Ere kamba bahe
Hello
muraho neza
muraho
noheli nziza
Nafukuri twese tuyisangire
hanyuma witwa nde rero kugira ngo abuge kuyifuriza bamenye uriwe
nge nitwa ufite Fredy Yves nkaba narahoze mba mu karere ka Muhanga
yego
umurenge wa Kibangu umudugudu wa Gitega nkaba nifuriza noheli nziza umwana wanjye niyo byose Shania nifuriza noheli nziza umuhungu wanjye witwa Obi nifuriza noheli nziza ndetse n'abavandimwe banjye harimo Habinshuti Jean Claude uw'i Kigali nifuriza noheli nziza ndetse n'umudamu wanjye witwa Angelique Niyongira uba ku karere ka Kamonyi nifuriza noheli nziza ndetse n'inshuti zanjye zose harimo Ndahayo hakaba harimo umugabo baturanye witwa Musabyimana nkaba nifuriza noheli nziza ndetse na mushiki wanjye utuye mu karere ka Ngororero witwa Nzamukunda Marie Louise ndetse n'umugore we witwa Benoit Habarurema nkaba mbifuriza noheli nziza bazagira umwaka mwiza wa 2018 Imana izabafashe kandi izabaha umugisha
murakoze
cyane
urakoze cyane Yves reka twakire n'undi muri kumwe
neza
mwiriwe
neza na
yeno kuno yari nziza rero
murakoze cyane noheli nziza
twumvise ko mwayizihije neza kandi muracyayizihiza biracyakomeza none urashaka kwifuriza abandi
ndashaka kwifuriza umuryango wanjye uri mu karere ka Ngororero ndabifuriza noheli nziza mbere na mbere ndifuriza mama wanjye mbyara Nzamukunda Louise agire noheli nziza n'umwaka mushya muhire nifuriza na papa wanjye noheli nziza agira umwaka mushya muhire dukomeze imana ikomeze ibarinde nifuriza n'inshuti zanjye harimo uwitwa Ernest nifuriza inshuti zanjye harimo umwana witwa Muhire Aloni urakoze cyane
urakoze rwose urakoze kuba ushaka
Bernard nibagiye n'umwana nabya muri batwitse muri aho ikibanga nanda mwifuriza noheli nziza n'umwaka mushya muhire
Bernard
nibagiye n'umubyeyi wanjye yambya muri batwitse nawe yambaka hafi cyane
Ernest
ari mu murenge wa Kageyo mu karere ka Ngororero Imana murinda hari
ariko rero utaza kwihariza
ejo nanjye ndatega ejo nanjye ntihagira Kigali ku wa gatatu tugatangira umwaka turi kumwe
nuko kizere ko babyumvise bakaguhishira urakoze cyane
namwe ndabashimiye cyane Imana izabahe umugisha
urakoze rwose
mugire n'umwaka mushya muhire
namwe
umwaka w'amahoro umwaka w'ibyishimo
nuko twese hamwe urakoze Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro tubahamo umwanya kugira ngo mwifurizanye noheli mwese rero mukomeze kugira ibihe byiza kuri uyu munsi wa noheli ku munsi w'ivuka rya Yesu abakristo mwese twongere tubifurize noheli nziza Nshuti mwese mukomeze kunezerwa mwumva radio yanyu Ijwi rya Amerika nuko turirimbo twizere ko tubanogeye twakire ku murongo wa telefone Eliezer nawe bifuza kwifuriza Noheli nziza umuryango inshuti n'abavandimwe Eliezer uranyumva Eliezer telefone yigomba kuba yicitse reka tube twakiriye Boniface Boniface we turi kumwe Boniface telefone ko zigiye kudutenguha Chrysostom wowe uranyumva
turi kumwe
ninde
ni Chrysostom
Chrysostom eh wowe byibura telefone yawe iciyemo izindi zirimo gucika kandi badutegereza ye irindi ninde
kubwima abutras Chryso
kubwimana ye none Chryso urahagana hehe
ndimo muyanza mu karere ka munara y'amajyaruguru mu Rwanda
ye noheri mwayizije mute mwebwe
noheri twayizije neza gitondo twagiye gisenga tujya kwishimana n'ababyeyi ari ahantu atigeze gusura umwana urungano
ye nuko nimuhuze urugwira none urifuriza abandi noheri nziza rero
Nanda yifuza abakipe turi kumwe harimo Dufigerike
yego
tabamo ndi mukipe wanjye bita Imana iri Bufosi akabamo n'undi mukipe bita Yadamuru Yadamuru
yego
akabamo na mama wanjye koreshwa n'umukecuru wanjye bana
yego
abandi bajama banjye harimo badoni mu muyanza aho ngaho ntuye n'abarundi duhurira kuri Facebook harimo bo uwitwa Debye Davide n'umukobwa bita Irakoze Chato n'abandi
bajama bose n'abatipe bose utavuze
nabo mama bose duhurira kuri Facebook bose ndabashinje bagire noheri nziza kandi namwe mukomeze kumererwa neza
murakoze cyane rwose mukomeze kugira ibihe byiza muri iyi minsi mikuru ya noheri n'ubunani urakoze cyane yego rwose ni byiza reka twakire na Pascal Pascal uranyumva ni Pascal nde urahagana he
noheri
nziza
nkamvuka mu ntara ya Gitega komine Giheta mutuma ari Musambo
wizihirize noheri hehe se mu Gitega cyangwa i Bujumbura
ndi Bujumbura
nuko yagenze neza se
noheri kubera tuba turayihembaza muri kigera neza ntabwo wenda niwe yacamo
haleluya hanyuma rero aba wifuriza noheri nziza ni bande
nashaka kwifuriza noheri nziza umuryango wanjye n'abana banje babiri umugore wa mudamu wanjye nimbo na bodasi yibere ngaho ku Musambo n'umwana wanjye umwe wa mbere yitwa Ishimwe Nora Queen na Benita nongera nkifuriza noheri nziza n'umwaka mushasha mwiza papa wanjye ari ngaho nyine ku Musambo ndayisaba Elize mama wanjye nkunda cyane Hatungora Irene Ndifuza ati noheri nziza acamo nabo tuvukana bose nari ngaho ku Musambo wa mbere mukuru wanjye Dusabe Eric acamo na mushikanje Karemuneza Joyce akaba na mutoya wanjye Rukundo Roger abo bose nkaba ndabifurije noheri nziza natagenda muri Sosumu Rutana nkabona data waciye papa Deo Deo n'umuryango wose nkawifuza noheri nziza nkacambona abamuyomba bose babizereye
Nara Kagamo. Mhm. Nara Kagamo. Nara
abantu umuntu ushaka kwifuriza ni benshi ntabwo umuntu yabarangiza ariko rero bose twizere ko abakuzi bose Pascal bakumvise bakaba bazi ko bifurije noheli nziza urakoze cyane umwaka mushyashya nawe twizere ubwo barakumvise twakire na Albert Albert uranyumva
Ego ndakumva cyane.
Na Robert nde urahagana hehe?
Albert sangi umva cyazara kibeni.
Mhm. Uri hehe rero?
Ubu nyene ndi kuri cyagatazi.
No, ku kibeni yizeje umunsi mukuru wo guterera wano hehe.
Bo, twese panze neza ba Amerika nta cyaba genzo hanze.
Mhm.
Bo, ndatahije bafana mama bari mu cyankuzo.
Yego.
Na bene wacu ari ngo zinari mu kayanze.
Mhm.
Bona genzo ankorana ngai bujumbura
yego
ego
ye no kurakoze cyane rwose mukomeze kugira ibintu
murakoze cyane
twakire na Isidore ari we dusorezaho muri zintacyo Isidore uranyumva
ego
ye urahagana he Isidore inde
ni Isidore ndwarubwira ndi mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi
ye nyarutsa rero niwe dusorezeho usuhuze inshuti zawe uzifurize noheli nziza hanyuma dusoze
eh nifuza kwifuriza noheli nziza papa na mama na bene wacu bari Ngozi
mhm
yandwiye Paris ari mu gihugu cy'u Rwanda mu nkambi y'Imahama nkugira nyifuriza noheli nziza umugenzi yitwa niyo nkuru jando ngiye dusanzwe twigana
yego
n'abandi bose twigana mu mwaka wa gatatu w'icyongereza muri ecole normale superiore muri rusange
mwese rero ubwo Merry Christmas abo mwigana aho ngaho mu ishami ry'icyongereza
thank you very much indeed
you're welcome mukomeze rero mugiye noheli nziza mwese ubwo nahanga kandi turimo gusoreza iki kiganiro cyacu tukaba tubifurije gukomeza kugira umunsi mwiza wa noheli gukomeza kunezerwa mu banyu no mu byanyu dushimire abadufashije ku buhanga bw'ibyuma engineer warufatanije na Fatuma Karara Arimasi kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenia Mukankusi nongere mbashimire cyane mu izina ry'abagenzi banjye no mu izina ryanjye bwite abaduteze amatwi mwese n'abahisemo kumva radio ijwi rya Amerika mukomeze kugira ibihe byiza
Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira